Poliisi Luwero eri mu kunoonya ne gye buli eno. Okunoonyereza ku kabenje omwafiiridde omuntu omu ku ssundiro ly'amafuta erya Stabix Guduruvayo e Kiwoko okudda mu kibuga eky'e Luwero. Omugenzi ye Raymond Luchamuzi myaka 18 nga yabadde makanika ku Kasana Musobas Garage era nga mutuuze wa ku kyalo Kalongo Miti mu disitulikiti y'e Luwero. Samuti n'amazima yayogerera poliisi mu bitundu eby'e Luwero.
Motoke hiyo umestubish fusa trap irande paki nje kumafuta kwenye nini kustabix mbavari mkujikora rupe ya mbavari mkujikanika mamakani ke abona babade bari mkukora motoka bari mkujiwa ya inga kwe kugamba driver wayo kia ingire astati ingo kye yongere kwa waguru mamakani kabafune ingiri jeba jikanikamu eche mbi orumaru kuyingira atena ajitandi yeze marega reverse gear kwe kulinya omgezi Luchamuzi ku mutwe kubanga abadde wansi wayo mu mpira era n'afiirawo immediately driver adduse mangu nga n'okumutegeera tebanaba kumu identifyinga